Ah, Steve M. Platinum Avenue. Sour Scent. Rhythm Empire. Jukire na ingira Kampala na iya bena sanga munga banonya banji kiriza kuia so muna kwenye nyinsirinya mwana wa mama nonya iya ocha kufante sante situgase sante situgatulute sante tekutika na waziri na wachazi nonya sante olabana ata kutimba kusasuso utewe kwa sante Shiringi dora ya tatu Anya kukunya mtwe Zenange ngumya mtwe Wajo tunda mandazi Buli chango subu za benzi Wajo imba fasi fasi Buli changa kwenye ni aketi Ochali na chansi Bambi bikula fesi Omuni mugwa ye keki Moli no kuchakashi Kera gwe suku kanawa gwe yambala tukende Tuiye Sente Sente situgase Sente situgatulute Sente Sente te kuchika na wasiri na bachazi nonya Sente Olabana ata kutimba kusasuzo utewe kwa Sente Mane faranga shiringi dora ya Wamu si wongwa believe it Kampala si wongu to live in You wanna become a winner Neiba wa ya galove loser But why Ngatema mtu simbira kedi Vene tupangisa kedi Netufiruo mwe mali But it's okay Zemanyele tulifunira mkufirwa Mungamba mpoka na ngampa wana Nenyimbo utambala Kastamfu nesiwele lavana Nekasukali kama mbu Wana wanta dogu kama Wensi jaka no kenina Otuna nyanyo tunga chalano Sima choloni nonya mafani Kera kwe suku kanaba kwe yambala tukende Tuiye Sente Sante situgase Sante situgatulute Sente Sente te kuchika na wasiri na bachazi nonya